selushwele ngeke ngikathele amaphutha noma ucelushwele angisena futhi noma ungavela uxole inhliziyo noma ucelushwele ngeke.
Yeah.